ebintu bya bulindo na bulindo bwa nsimbi bitokoma kedde mu nabambula w'omuliro Mukula Union Visionary Primary and Secondary School mu Mukula Town Council mu District Ngora. Omuliro guno kiteeberezebwa gutandikidde ku ssimu ya muyizi ebadde ekyaginga. Ssekamu wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ategeeza nti abaddukanya amasomero kibakakatako okufaayo ku bukuumi eri obulamu bw'abayizi n'ebyabwe. Kituma agamba nti amasomero agalina ebifo abayizi bwe bazannyira n'okuwummulira abagaddukanywa bagwana okulondoola ebifo bino n'okussaawo enkolagana n'abayizi bwabwe.
Tulaba omuliro nga gukubye ekisulo totegeera one inspection eba teriiwo nungi domitries zaali badde ziyina abakyala abo abatera metron kati ng'eno domitry kiba kikulaga nti either metron yeebaka ku mulimu gwe oba taliiwo naye bw'olaba property ze baluuzinga surely some of these things are avoidable sends wiring nayo nfu so ebintu bino tugenda ne tubasaba nti poliisi eyina fire and rescue services kyemugita fire brigade essomero osobola okufisawo akadde n'owandikira regional police commander n'omusaba nti aba fire brigade bajje bakukyalireko bakukoleko audit balabe essomero lyo oyimiridde otya mu installations ezo amaanyi g'omukulwanisa omuliro